ugezwe neza yatojwe n'ababyeyi gukunda Yehova nanjye nzajya numvira ababyeyi banjye
nzajya nigana Mose nicisha bugufi
Yehova yamutoje aramugira inama amenya kwihangana no kwiyoroshya na Yesu mvira imana nyitege amatwi
nzajya nigana Mose nicisha bugufi
yayoboye ubwoko bw'imana neza nanone yumviraga inama z'abandi nanjye nzajya nemera kw'inshuti zimfasha
nzajya nigana Mose nicisha bugufi